Seka yalo mamu tulele nina Kulu majosi la seka yalo mamu tulele nina Kulu majosi la seka yalo mamu tulele nina Into sami sezi mayara yara sezi shayum lava lavu tulele nina Into sami sezi mayara yara sezi shayum lava lavu tulele Kwentosa misezi mayala yala, sezi shayumla wala vutulele nina Kulumani zinyandezu, kulumani nani balozu Kulumani zinyandezu, kulumani nani balozu Kulumatozi la seka aroma mutulele nina
Sami sezi mayala yala sezi shayumla wala vutulele nina